Tiga.
I can, I must, I will. Na spirit ya success. Sikuja duniani kulipa bills. Nilipewa akili nika fight for skills. So my mood is out to chill. Dressed to kill. The money game that I feel. Rich dad, poor dad is real. Nataka kuacha legacy. Balance na my properties. Staki kuwa mteja wa sifa na liabilities. Leta kitega uchumi sio big mouth. Asset izifanye ni bounce back kila month. Wakitaka mfue na wekeza na kamu. Na kula maujanja, na shushia na mua. Wife materials, maombi yao ni sis. Michepuko, maombi yao ni fis. Watoto wakishua, maombi yao ni dingi. Na dingi hana time, haombi kwao ni gwiji.
Rich daddy, poor daddy. Which one is your daddy? Rich daddy, poor daddy. You don't wanna be a poor daddy. Rich daddy, poor daddy. Which one is your daddy? Rich daddy, poor daddy. You don't wanna be a poor daddy.
Inbox ni miamala kuti jumpe za pisikali bro. Sivija ni pajala nlizaliwa mjasili wa mari bro. Ni here kodi ya kichwa she. So kodi ya meza bro ni kadhia she. Siri ya kutoa ni kuingiza bro. Mama need a house. Baby need some shoes. I gotta work hard ili watoto wende private school. School bus free mtema nondo nyone nkias tu. Na vile pumps na vuta free. Life ni safi tu. Hakuna noma tu na gonga my cheers. Tunetaji kwa na cribs na ma auto ma vehicle. Tujenge geo fence thidi hustle. Midioko, hatuwezi kusubiri tuka pray for miracles. Leo, tutagawana hizo shares na ubia. Tutabanana hapa mjini kaka lio na mkia. Zungusha hizi mishe kama ndago na pia. Tupia macho kwa kimango kama mtoto arupia.
Rich daddy, yeah. Poor daddy. Which one is your daddy? Rich daddy, poor daddy. You don't wanna be a poor daddy. Rich daddy, poor daddy. Which one is your daddy? Rich daddy, poor daddy. You don't wanna be a poor daddy.
Rich daddy, poor daddy, yeah. I still thug G. Sijali kukosea cause only God can judge me. Machiavelli way, kichwani niko Mary Jane. Bongo paka Mary Lane, chafu kwenye dirty game. Natazama mishe through the window pane. Masingo mother wako window wana mingo game. Kisa walipenda bingo na ujiko fame. The same poor baby's papa can't forget the name. Na mpango mkua tajiri so could look rich. Success ni jitiada sio fluke bitch. Tumekujelekeza watoto wanakuenda combo. Na isi lini tatokea kati ya unju na watema nondo. Joint iko heavy, point comprehensive. Boys mko wengi na manoise ya kishenzi. Sometimes good to be, misunderstood to be. Rich dad or poor dad, I think it's just good with me.